tafuraisho. Tafuraisho. Tafuraisho.
Burn music.
Tafuraisho.
Leta debe, leta vanga, Katarina njonjonjo. Omali kikosa utaelewa shosho. Mimswahili mwenzio, tena original. Itishe pungo ngingo mindo bingwa vigodoro. Tena kwini wa upanda, so samaki samaki. Swimming yangu bichi koko koko. Nikisikia unaninanga, nazisha varangati. Unyonge kwangu ni mwiko koko. Apa gusa unase, yani solege lege. Kisa ni kupende, na wendo jifanye uchebe. Kosa soko sankinuna,
tafuraisho.
Mtake chips ulete nguna,
tafuraisho.
Naya kutolea ujetuma,
tafuraisho.
Nikikuchuna sina huruma,
tafuraisho.
Ukikutana nangwa temeke,
tafuraisho.
Oyo unatandale,
tafuraisho.
Mabibo mpaka mazese,
tafuraisho.
Zenu maneno ya mikuza nikakua. Hata usemeleo kesho kosa narudia. Mzinga konyagi haunitishi na izobia. Kichwa ni kibwenzi siwa miwigi kushonea. Ae 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 mizuka imepanda. Tafute mumeo kabla kiza kijatanda. Ae 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 bani pige kinanda. Wamshe wamshe walosanda wakala. Apa gusa unase, yani solege lege. Kosa nkinuna,
tafuraisho.
Mtake chips ulete nguna,
tafuraisho.
Naya kutolea ujetuma,
tafuraisho.
Nikikuchuna sina huruma,
tafuraisho.
Ukikutana nangwa temeke,
tafuraisho.
Oyo unatandale,
tafuraisho.
Mabibo mpaka mazese,
tafuraisho. Tafuraisho.
Ukuti ukuti
wanakwenda kuumia sasa.
Tafuraisho. 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 Tafuraisho.
City Music.